Yeah, Gadu. You already know, Young Daddy on this one. I got my boy Paul Mecca.
Paul Mecca on the beat.
About it. Dream City.
Nishakunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kichwa kinagonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavida. Sasa yananipa hedhi, mpaka napata hedhi. Nateseka kwa hedhi.
Nilipofungua basa nkawa busy na business. Usiku ni na kesho mchana ni mishe mishe. Neza tumia collab of what and sisikilize. So kama makusudi lani kweli niko busy. Napanga kuenda studio naishia kwenye case. Mteja wangu amegombana na mwanajeshi. Yesu utavoniona usiku, so utavoniona kesho. Nadhani moja kitu inanifanya niwe special. Kiona stress natunga verse kama makes for my headache. Uliza who's the best, tangia we upo great day. Kwenu mistari, kwangu very pain. Nachama umivu juu ya beat, najua mtabain. Kweli ni hatari, kicho kina umamain. Wapi dakitari? Nisha kunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kicho kina gonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kicho kimejaa mavida. Sasa yananipa hedhi, mpaka napata hedhi. Nateseka kwa hedhi. Basi na jingo na tamani niache mziki kabisa. Hawajali jinsi gani neza kufa kwa kichwa. Siache mziki hata kama ujalipa. Nafanya mziki mana dawa ya kichwa. Siache mziki, si dawa ya kichwa ni biti. Nipe biti, nichane wanze kwa shabiki. Na blue tiki, sababu ya hiki. Vipi ni kwa cheki jiti, njo mkupe mziki. It's all about money, yeah, it's all about money. It's not about honey, mwache mkia kwa nyumbani. Njo kitani uone tunavyo teseka. Na umo kichwa of dawa na yoko. Nisha kunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kichwa kinagonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavida. Sasa yananipa hedhi, mpaka napata hedhi. Nateseka kwa hedhi. Paul Mecca nipe biti pone hedhi.
Take five now.